Natae mambile, natae maimbo. Musebezi o akiwali mututu.
Uswalela.
Musebezi o akiwali mututu.
Uswalela.
Musebezi o aweze visi chepo.
Uswalela.
Mine kumusaba tu kikutia.
Uswalela.
Zambia.
Forty.
Mina Zambia.
Forty.
Mina Zambia.
Forty.
Zambia papa.
Ni mubuso wa UPND.